The only thing I want to say, chunga usije kuniacha, ukaleta tafarani kawa ndoto. Hata singoki kwako sikosei, tena unizalie na mapacha, taweka mambo atharani upate joto. Ah, so kama najigamba wongo kwangu miko,
miko, miko,
wendo wangu namba moja niko,
miko, miko,
usije kata kamba wendo langu jiko. Wasijaribu kukungoja nipo,
hata kukikucha alfajiri. Yoko akisha wika unapambana na yeye, yeah. Unapambana na yeye, yeah. Paka nasema kasubiri, jashora nitiririka unakazana na yeye, yeah. Unakazana da, pasi huku niweke kimya ni
ailete, 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 ailete.
Ile ni sase
ailete, ailete,
ayo
ailete.
Umenikolea
ailete, ailete, ailete.
Nichanganya nipumbaze
wa ailete, 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 ailete.
Nagongelea
nisha kiopolea, kilicho baki ni upani. Nisha chana nyafu anaongea, nona tupandisha thamani. Ah, sitaki kukuona ukiwa unalia. Ah, shakiko kiutapona takupatia. Ah, ah, anisemesha kwa pole takifanya vibaya. Ah, ah, unawakomesha watu aneta kwa bahati mbaya. Ah, ah, hata kukikucha lufajiri. Ah, ah, yoko akisha wika unapambana na yeye, yeah. Unapambana na yeye, yeah. Paka nasema kasubiri.
Ah, ah, ah,
jashula nitiririka unakazana na yeye, yeah. Unakazana da, pasi huku niweke kimya ni
ailete, 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 ailete.
Ile ni sase
ailete, ailete.